Onde? Yeah. Black Beach, baby. Yeah. What am I gonna do? Watoto suri na bikini. Wanna dive kwenye pool. Knife kwenye toolbox. I don't fight with the fool. Shine twin the jewel boss. I don't mob if with you. Inevitable kuchenji. My brother Renji. Bado washenzi. Wanaku envy. Ni wengi. Ya wakupendi. Ya wakupishona kweka pending. Biashara naisia kamwe haviendi. It's all about Benji's. Yeah. Tabaki kuwa brah phenomenal. My mama knows. Unataka lunga. This how the grammar goes. It manners you. Switches at a switch ya baba. Bada featuring ye mnamomba picha kaspa. Feature passport unaibisha taifa rasta. Mkalisha watoto babysitters master. Step your game up and main up. Talk to your neighbor. Mambia shenga bile sijone talk to your neighbor. One mistake, one drop, cut the whalers. Na hii ni mahususi kwa player haters, yeah. And fakers. When I pull up na wanangu ina kubwenge BCBG. Ninja na pita mbele ya camera, CCTV. Na sionekani kama walo mteka more. They wish more credits. Zende kwa jaa Allahu Akbar. Walai sikubali lazima kieleweke. Acha mapepe tunza misingi yunge na nyeke. Hawajui kiasi gani umeteseka under pressure. Utasikia tumekuchoka na biti zako za ngwesa. Goma nagwa mchomeni boma jagwa. Vigeugeu hawa simba ndo wanao wakanyaga. Bwaga nyanga shusha marimba. Brother chunga marinda. Nao mapapao na ukupa mandinga. Kinipa mkwanja na kunja na chimba. Mwajuma unaringa na shule ulifukuzo kwa mimba. Na rumba inapiga wajuba. Na ukishtuka umezikwa mzima mzima. Bila cheti cha kifo cheki mawindo. Pale mlipo ficha nimegusa. So gongo movie tena nigga. Picha nimedusa. Ficha nimeshushwa na scripture kama Musa. Steam kali niko teacher zita pusha. I'm goddamn happy. My face on front page is nothing. Ya pussy niggas ain't ready to fuss me. Catch me but never touch me. This ain't no just me. It's me Yonki Cordis. My real niggas trusting. Ami so mi luga gonga na nguvu ya mamba kumai. Wushu mapanga mutai. Wushu napanda tuchai. Uzu na sanda kudai. Mbuzi mikwanja dosaini. Useless ya kwamba ufai. Bunju.